hanto be hebi anabi Isha. Anabi Isha o heba nokku inneteedo Israel duubi neebudi mo marno wonki gila ko heba ham be hebi mo marno wonki biro makko inneteedo Maryama be makko ko Allah tagi mo mo wonduno e Allah sibe hebi mo o mojjini aduna on o addi yimbe o koribe wonki yetibe fiyobe jokku o tagi yimbe fitabe jokku sheitan yobe jokku Allah kon wobbe nanale dum be jokki sheitan o tagi en fiyo en wonu bikko fi Allah na fi sheitan.